exclusive from ZambianTunes.com.
Mumulopa mwaliwa amaka, ayaposha malueli. Mumulopa mwaliwa amaka, ayapususha. Mumulopa mwaliwa amaka, ayatamfyo mulwani. We munandi, walwala sana. We munandi, walwala sana. Imiti wano wingi, taule pola. Imiti wano wingi, taule pola. Ichonde kuita. Yesu wena chakulia umubili wakwa Yesu chakulia umubili wakwa Yesu wena chakulia tetulio umubili wakwe wabachimo chine tetulio umubili wakwe wabachimo chine.
exclusive from ZambianTunes.com.